Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no kuvuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com, kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Muri uyu mwanya muri kumwe na Jenia Mukankusi n'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima Ijwi rya Amerika ribategurira buri wa gatatu. Ku buhanga bw'ibyuma muri kumwe na Engineer Chang afatanije na Dieudonne Cyubahiro, niwe uza kwakira telefone zanyu mu kanya. Mukomeze rero mutwoherereze nomero zanyu kuri Facebook, abaziduhaye mwakoze cyane, araza kubahamagara mutange umusanzu wanyu muri kiganiro. Turabaraditse rero kandi tubabwira ko ikiganiro kubijyanye n'amatwi mu buryo bwihariye hari icyo turi bukore uyu munsi, kuko abantu barenga miliyari imwe na miliyoni 500 ku isi hose batakaje ubushobozi bwo kumva. Iyi mibare ikaba ishobora kuzazamuka ikarenga miliyari 2 na miliyoni 500 bitarenze umwaka wa 2030. Abarenga miliyari imwe b'urubyiruko rufite hagati y'imyaka 12 na 35 bashobora kuzagira ibibazo byo kumva biturutse ku rusaku rukabije ahantu habera imyidagaduro. Miliyari 980 z'amadolari niyo agenda ku mwaka mu kwita ku bibazo by'abatakaza ubushobozi bwo kumva ku isi hose. Iyi mibare dukesha ishami rya ONU ryita ku buzima OMS irabigaragaza. Ikaze rero mwese mu kiganiro muri isanga kuri radio yanyu, dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Mwese muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nshuti banywanyi bakunze b'Ijwi rya Amerika, nongere mbaye ikaze mwese mu kiganiro mutegurirwa na radio yanyu mudatenguha Ijwi rya Amerika. Mbibutsa kandi ko uruhare rwanyu rukenewe kugira ngo intego yo kunguka ubumenyi bwose bushoboka inzobere tuba twabatumiriye zibasangiza ibashe kugerwaho. Umugumirero hafi ya radio yanyu. Uyu munsi twabatumiriye impuguke mu bijyanye n'amatwi, amazuru n'umuhogo, akaba n'umwe mu nzobere z'igitsina gore mu kubaga mu Rwanda. Ni muganga Kayitesi Batamuriza Mukara. Murabyumva, afite ubumenyi mu bice bitandukanye by'umubiri ariko agashyira umwihariko ku bijyanye n'amatwi no kumva. Ni nayo mpamvu turi bwibande ku matwi uyu munsi. Nzi ko hari byinshi mufite mwifuza gusobanuza ariko ibibazo byanyu muze kubigira bigufi ku buryo byumvikana, bityo tuze kubasha kwakira benshi bamaze kutwandikira n'abaza kutwandikira mu kanya bashobora kuba bifuza kuganira nawe. Ntabatindiye rero, nagira ngo twakire muganga Kayitesi kugira ngo tuze kurangiza ikiganiro rwose tumenye neza ibishobora kutwangiriza amatwi n'uko twabyirinda twabiyarinda. Dr. Kayitesi, uraho neza, urakomeye, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Hari byinshi abakunzi b'Ijwi rya Amerika bifuza gusobanuza uyu munsi rero, nk'uko nari maze kubivuga, turibanda ku bijyanye n'amatwi. Amatwi ni igice cy'umubiri abantu badakunze kwitaho kandi kibafitiye akamaro kanini, bigatuma bagira ingorane ndetse zituma banagera kwa muganga bamwe baratinze, ibibazo byarabarenze. Nagira ngo mutubwire muri make zimwe mu ndwara abantu baza babasanga baba bafite, nimwirirwa muzisobanura zo cyane, mutubwire gusa izarizo turaza kubigeraho niba ngombwa. None muri make baba bafite ibibazo biteye bite mu bijyanye n'amatwi?
murakoze cyane. Ibibazo by'amatwi rero biterwa ahanini n'ikigero cy'imyaka y'umuntu. Usanga ahanini mu bana bakunda kuzanwa n'umuhaha, noneho mu kigero cyo hagati ugasanga ahanini yo kubwira, ariko bamaze gukura bo bafite ibibazo byo kutumva cyane cyane kubera izabukuru. Ariko twavuge ko ari izo mpamvu, hari impamvu zo kutumva kubera izabukuru, hari impamvu z'uburwayi nk'umuhaha, hari impamvu zo gukura ugutwa, hari impamvu zo kutubwira, hari n'ubwo haza n'impamvu zisereri ituruka mu matwi, nibyo navuga muri rusange.
Ye, ibyo ni bimwe mu bibazo bikomeye cyangwa se bikuru baza babagana babasanga. Hanyuma muri make hari bo mwaravuze muze nk'ubukuru gutwa, duhereye nko kuri iki mu bijyanye n'isuku y'amatwi, mwabwira iki abakurikira Ijwi rya Amerika muri uyu mwanya?
Murakoze, n'ikibazo cyiza kuko ni ikintu duhora dusubiza buri munsi. Ubundi uko gutwi kuremye haba harimo utuntu dukora ubukuru gutwa, reka mbivuge gutyo. Kuko ubukuru gutwa bushinzwe gutanga ubuhehere mu matwi kugira ngo amatwi atumagara. Icya kabiri bushinzwe gusa nk'aho butangira umwanda ugomba kwinjirana no gukurwa, umwanda ukagwa muri bwa buhehere bukorwa n'ubukuru gutwa ugafatwamo. Noneho utwoya tuba mu matwi tugakubura bwa bukuru gutwa n'umwanda byose birimo tubisohora hanze. Rero iyo tugerageje koza amatwi dushyiramo twatune abantu bajya bashyiramo twitwa tishoto, tuba turimo gusa nk'aho tuyobya bwa bukuru gutwa burimo gusohoka, noneho tugakubura turimo gusubiza umwanda imbere mu gutwi, noneho bwa bukuru gutwa bukagenda buhomamo kuko za mbaraga zo gusohoka ziba zitagihari, bukagenda ukogenda bugenda bukorwa bugumamo bugenda bukorwa bugumamo bukazagira ahantu buziba ugutwi, bigatuma ugutwi kutumva. Rero niko navuga yuko mu gukora isuku ugutwi kwikorera isuku nta rundi ruhare twakagombye kuba tugira nko kugije twinjizamo mu matwi, kuko bituma tuvuguruza imiremere n'imiterere y'ugutwi.
Yego, none se ubwo abantu ntiba ntago umuntu yakoresha ako kantu ko koza mu matwi yabigenza gute?
Ubusanzwe ntabwo ari myiza kugakoresha cyane cyane kwinjiza mu gutwi. Abahanga mu bijyanye n'amatwi bavuga ko ubusanzwe utakagombye kwinjiza ikintu mu gutwi kirenze inkokora yawe, bivuga yuko nta kintu ugomba kwinjiza mu gutwi. Iyo ukeneye gukorera isuku mu gutwi ukoresha isuwime cyangwa agatambaro gatose ukagarukira aho rwa rutoki rwawe rugarukira, hahandi hanze niho honyine umuntu akwiriye gukorera isuku. Naho undi ugiye imbere utangiye noneho gusa nk'aho urimo kuvuguruzanya nk'uko nabivuze n'imiterere y'ugutwi, bigatuma ubukuru gutwa butagisohoka, noneho ubukorwa bwose bukarugenda buhomamo bugumamo bugumamo, bigatuma umwenge w'ugutwi uziba, noneho n'ijwi ntirishobore guhita, bikakuviramo kutumva nyine by'igihe kingana n'igihe ubwo bukuru gutwa buzakomeza kuba burimo.
Yego, ikiganiro Ijwi rya Amerika ritegura buri munsi muri Isanga ni ikiganiro cy'abakunzi b'Ijwi rya Amerika, umwanya wo kusobanuza kuganira n'abatumirwa. Nagira ngo ku buhanga bw'ibyuma bampe Jean Long ndimo kuduhamagara muri uyu mwanya. Jean Long, uratwumva?
Ego, ndabumva neza.
Wiriwe neza?
Wiriwe.
Urahagana hehe? Ufite ikibazo wifuza gusobanuza muganga?
Nabereye i Kigali neraho bita ku Mukuyu.
Yego,
ubwo hari utubazo wenda nka duke namubaza, wenda tujyanye n'isuku y'amatwi se, cyangwa wenda nk'uko numvise atangiye atanga inama. Njyewe wenda nk'ikibazo nakibaza, umuntu yamenya ryari yuko afite ikibazo cy'amatwi? Ese umuntu amaze kumenya ko afite ikibazo wenda cy'indwara y'amatwi, ese ni ubuhe butabazi bw'ibanze yakifashisha? Ese nko ku mwana mutoya wenda utarakura, wenda ko hari nk'igihe bashobora nko kugira indwara z'amatwi, yabwirwa n'iki ko umwana we ifite? Hari n'izindi ndwara z'imihaha nazo zijya zikunda kubaho, ese zaba zikomoka ku mwanda cyangwa se zaba zifite ikindi kintu kizitera? Ese kwa muganga baba bazivura zidakira? Nakibaza
izo ndwara z'abana
ni gute umuntu yakora isuku y'amatwi ihagije ku buryo yakwizera yuko amatwi yasukuye kandi ko nta kibazo ashobora guhura nayo. Murakoze.
Urakoze cyane Jean Longue. Ubwo tega amatwi muganga agusobanure noneho. Dr. Kayitesi.
Jean Longue urakoze cyane, ibibazo byiza. Ku bijyanye n'uburyo umuntu yamenya ko afite ikibazo cy'amatwi, ubundi amatwi afite inshingano, navuga ebyiri. Inshingano ya mbere ni iyo kumva, iya kabiri ni ibyo navuze bijyanye n'isereri tutari bujyemo, ariko n'ubundi kugira ngo umuntu ashobore kugenda ahagarare neza ntadangabirane ntagire muzunga, bituruka mu matwi. Ariko twiteye ku nshingano ariyo nini abantu bazi yo kumva, ni ukuvuga ngo kugira ngo umenye ko ufite ibibazo by'amatwi, kumva biragabanuka cya mbere, ukumva nyine hari ntabwo wumva nk'uko ukwiye kuba wumva, cyane cyane niba ikibazo kiri mu gutwi kumvisha kugereranya uko gutwi kuzima n'ugutwi kutari kuzima, kumva hari aho bitandukanye. Icya kabiri, hari ubwo wumva ugutwi kuzibye, ukumva nk'aho hari igihu, wakumva ukumva nk'aho utarimo kumvira hafi, urimo kumvira kure. Akenshi ibyo biterwa n'uko harimo ubukuru gutwo cyangwa harimo ubundi burwayi. Ikindi gishoboka ni ububabare mu matwi, ntabwo wakagombye kugira ububabare. Niba urimo kumva ububabare buturuka mu matwi, hari ubwo kiba ari ikibazo cy'amatwi cyangwa cy'izindi ngingo zizungurutse amatwi. Ikindi kimenyetso twavuga ni uburyaryate bw'uburibwe bwo gushaka gushimamo, nabwo irimo gushimamo mu matwi, hari ubwo iba ari impamvu z'imyakura cyangwa alerji ituruka mu mwanya w'ubuhumekero cyangwa alerji ituruka mu gutwi. Ikindi nabwo ni ukuba ufite amashira, ushobora kuba ubabara hakazazamo amashira bikagutera umuhaha, nako ari umuhaha usohoka amashira, cyangwa ufite n'ibibyimba nk'uko n'ubundi busanzwe umuntu ashobora kugira uruhu kugira ibiheri cyangwa uburwayi bw'uruhu rufite ibiheri. N'ubundi uruhu rwo mu gutwi rumeze nk'uruhu rwo ku mubiri, hari ubwo hajya hazamo ibiheri nabyo bikakubabaza. Gusa navuga muri rusange ko ni ukutumva, ni ukuziba, ni ukubabara, ni injereri, ni isereri cyangwa kuba harimo amazi, amashyira cyangwa amaraso. Ibyo ni byo bimenyetso umuntu yavuga nyamunini bigaragara ku muntu ufite ibibazo by'amatwi. Kimwe n'uko rimwe na rimwe ushobora no kugira ibibyimba bizungurutse amatwi, cyane cyane ku igufa riri inyuma y'ugutwi, nabwo ushobora kugira ikibyimba aho ngaho kigaragaza ko hari ikibazo kiri mu gutwi. Nk'uko wabajije rero mu bana batoya, umenya gute ko umwana afite ikibazo cy'amatwi? N'ubundi ni ibyo, umwana urimo kubabara azarira, kandi azaba arimo kurira, arimo gukurura amatwi ugutwi kumubabaza cyangwa ayakubita. Ikindi yenda n'umwana ukivuka cyangwa umwana yenda ubusanzwe umwana avuka yumva, kuko kumva bitangira ku muntu ufite umwana ufite ijimo ni 20 akiri mu nda. Rero umwana avuka yumva, iyo ikintu gikomye umwana yakagombye kuba yikanga, kuko ikintu kimukanze. Iyo umwana yari asinzira, iyo ukubise urugi cyangwa wavuze radiyo cyane, umwana ntakanguke, kwa kundi rwa ngo yemura mutavuga mugakangura umwana, wowe mukavuga ngo uriya niyo mwavuga cyane ntabwo ajya akanguka. Ni ukuvuga ngo ashobora kuba atumva, niyo mpamvu atajya akangwa n'urusaku, nacyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ashobora kuba atumva. Ikindi mushobora kwenda mwicaye nko muri salo mureba televiziyo cyangwa radiyo, we akaba arimo gushyira kuri volume yo hejuru, wowe waje ukumva birimo biravuga cyane, ariko yaba ari we uko abishaka, akaba ashaka ko bivugira hejuru, nuko aba atarimo kumva. Ikindi ni ugukorakora mu matwi cyangwa ukabona amashyira, cyangwa akaba arimo gutegura ugutwi kumwe mu gihe urimo kumuvugisha, ugasanga buri gihe hari uruhande akunda kukwegereza kuko ari rwo ruhande ruba rwumva, cyangwa wowe unavuga akaba ashaka kureba iminwa yawe cyane, kuko biba bivuga ko arimo kureba ibimenyetso by'uburyo iminwa yawe irimo kuvuga, agashobora kuvana n'ijambo kuko atarimo kumva nk'uko bikwiye. Navuga yuko muri rusange ibyo ni byo bimenyetso dushobora kubona. Uburyo bwo kwita ku matwi nabivuze n'ubundi tugitangira ko nta kintu tugomba gushyira mu matwi, kuko amatwi uko ateye iyo yonyine ariyoza akivanamo umwanda, nta kintu tugomba gushyiramo. Ikindi yenda ntanavuze ni uko ku bana kenshi iyo bakunda kurwara ibicurane bituma bagira ibibazo byo mu matwi. Rero mu gihe wabonye ikimenyetso na kimwe muri ibyo byose twavuze haruguru, biba byiza kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo bakurebere ikibazo ufite, kugira ngo bakugire inama.
Samuel nawe Nizigimana nawe ashobora kuba afite ikibazo cyangwa se ashaka gusobanuza kubyo mumaze gusaba kuvuga sinzi reka tumwakire Samuel Yego
Hello
Yebaza
Ndakikirazo kuko umuntu ushobora kuba utumva neza kandi maze gukura ubwa mbere wahora wumva ukumva ibintu mu matwi bihinda cyane bijyanye n'uko hajya abantu usanga bagira bakubitwa mu matwi nk'ihohoterwa umuntu akirirwa ugasanga muri icyo gihe birahinduka akamara umwanya aho yumva ikigiye gutsinda ibyo kubera bishobora kuba byavuye
Yego urashaka kubaza icyakorwa cyangwa icyaba gitera ibyo bintu biduha mu matwi
nashaka kubaza icyo umuntu yakora kugira ngo akire iyo ndwara
ye muganga Kayitesi uri urahagana hehe mbese Samuel uri mu Burundi
ndi mu Burundi
okay bugumye ku murongo noneho Unimo kubasha kutwumva cyangwa Unimo kubasha kutwumva kuri radio cyangwa tugumishe ku murongo
Ndiko ndabumviza ku telefone ku murongo
Okay sawa none ubwo reka bagusubize
Okay murakoze murakoze Samuel Ukijyanye kicyo kinyenye no kuduhira hari impamvu zitandukanye zitera kuduhira Impamvu ya mbere nyamukuru y'uburwayi ni impamvu yuko amatwi atumva ndakubwira ngo haba mutwoya dutoya mu gutwi imbere iyo twagize ikibazo dushobora gukomangana cyangwa gukoranaho tugatuma hazamo urusaku kandi busanzwe kuduhira n'ijwi urimo kumva ridafite isoko niyo ngo n'ijwi urimo kumva rituruka mu matwi yawe cyangwa mu mutwe wawe rero nk'uko mvuze impamvu imwe ya mbere nyamukuru ikumva ikunda gutera kuduhira ni ukuba umuntu arwaye amatwi akaba atumva ariko hari ubwo hazamo n'ibibazo by'ubundi bwandu tuvuge nk'umuhaha n'ubukuru gutwi ugutwi kuzibye ushobora kugira kuduhira hari ubwo rimwe na rimwe haba ari bimwe ibibazo byo mu kanwa cyangwa mu menyo uko ugenda uvuga uko imikaya igenda ikora ayo majwi ukayumvira mu matwi ikindi rimwe na rimwe biba ari ibibazo by'imisemburo nk'imisemburo ikorana n'umwingo ishobora gutuma ugira ibibazo byo kuduhira ibibazo by'isukari ndavuga diyabete nabwo ishobora gutuma mu matwi hagira ikibazo bigatuma haduhira ibibazo byo kwangirizwa amatwi n'imiti umuntu ashobora kuba yaranyoye murabizi nka kinini ituma abantu bagira ibibazo byo kuduhira hanyuma habamo no kuduhira biterwa kuba umuntu yenda afite ibibazo by'ibindi byitwa stress cyangwa umunaniro cyangwa agahinda gakabije noneho mu gahinda ke cyangwa ibimenyetso bigaragarira mu gahinda bikaba ari kuduhira mu matwi ikindi nabwo ni uko rimwe na rimwe hari uko umutima utera cyangwa uko amaraso atemba ava mu mutima azamuka ajya mu bwonko uko aba anyura hafi y'aho ugutwi gutereho kumvira bitereye nabwo hari ubwo ushobora kumva kuduhira bijye gutera nk'uko umutima uba urimo gutera ibyo byose rero ubuvuzi bwabyo buterwa n'ikibazo ubwo uko umuntu aba ari buvura umuntu ufite kuduhira biterwa n'agahinda gakabije siko aba ari buvura umuntu ufite kuduhira biterwa n'ubukuru gutwa siko aba ari buvura umuntu ufite kuduhira biterwa n'ibibyimba nka za kanseri zishobora gufata kuri ntera nazo zishobora gutera umuntu kuduhira kimwe n'uko ibibazo bimwe bijyanye n'isereri bishobora gutera nabwo kuduhira icyo ndimo kuvuga rero ni uko kuduhira bifite ubuvuzi hari ubwo kuduhira budakira ku mpamvu z'uko ikibitera yenda gishobora kuba kitazwi cyangwa bukavuzwa guhabwa utwuma twa tundi abantu bifashisha two kumva twunganira kumva kugira ngo ijwi yumva rise nk'aho ritwikira rya jwi rituruka mu kuduhira kwe rigatuma kuduhira kwe gusa nk'aho kugabanuka ariko kutakira rero icyo ndimo kuvuga ni iki ni uko kuduhira kugira impamvu zitandukanye rero ku mpamvu zitandukanye zo kuduhira rero n'ubuvuzi bwabyo buterwa n'impamvu yateye kuduhira yari ubukuru gutwa buvamo yari infection tuvuge nk'umuhaha biravurwa iyo ari ukutumva ku mpamvu z'izabukuru cyangwa kutumva ku mpamvu z'ubundi bumuga nabwo ushobora guhabwa akuma kakabisimbura yari kuduhira ku mpamvu na z'umunaniro ukabije cyangwa agahinda gakabije. Iyo agahinda gakabije akavuwe cyangwa akakitabwaho no kuduhira biragabanuka.
Hanyuma se kuri izo ndwara z'abana tuvuge, hari abana n'abantu bakuru nka biriya mwatubwiraga abantu bakuru hashobora kuzamo ibyo byo kuduhira cyangwa se kutabasha kumva kubera ko yenda ari mu zabukuru. Ese ni ikintu umuntu yaba yiteze ko kizamubaho ko kumva ko bizagenda bigabanuka, cyangwa hari ikintu umuntu yakora kugira ngo abyirinde abirwanye?
Hariho kutumva biterwa n'izabukuru, ariko hariho kutumva biterwa n'izindi ndwara nk'ibyo wakomojeho kare, by'abantu bakunda kumvira mu rusaku cyane cyangwa abantu bakorera ahantu hari urusaku. Ibyo nabyo bituma bagira ibibazo byo kuduhira. Rero icyo navuga ni uko kutumva, hari ukutumva bishobora kwirindwa biterwa n'uko twirinda impamvu zibitera n'ibyo by'urusaku, kwirinda imiti itari ngombwa, kurinda amatwi kugira ngo umuntu ashobore gukura akajya no mu zabukuru afite amatwi ari mazima, noneho akazinjira mu zabukuru amatwi akiri mazima. Noneho tugiye mu zabukuru kugira ngo umuntu atakaze ubushobozi bwo kumva mu zabukuru, ni kubera ko utwoya two mu matwi dusa nk'aho turuha cyangwa dupfuka, tukagabanya imbaraga zo kumva zikagenda zigabanuka. Ariko siko buri wese ukura agera mu zabukuru amatwi ye atacumva. Hari ababigira ku mpamvu z'uko mu miryango yabo nyine hari impamvu zihererekanwa mu miryango zituma ibyago byo kuzapfa amatwi mu zabukuru byiyongera. Hari abandi usanga bafite n'imyaka 100 kandi bagifite kumva kwabo kumeze neza kuko nta kindi kibazo gihari. Ariko rero n'indwara z'ibyuriri ziza zimizikiye indwara nyine zitandura nk'isukari, nk'umuvuduko w'amaraso. Izo mpamvu zose n'imiti ijyana nabyo nabyo bigira uruhare mu gutuma amatwi y'umuntu imbaraga zo kumva zigenda zigabanuka. Rero icyo navuga ni uko izabukuru ntabwo wazirinda, ingaruka zo gupfuka amatwi ku zabukuru ntabwo wazirinda, ariko ingaruka zongera ibyago by'uko amatwi yawe azangirika mu zabukuru byo bishobora kwirindwa cyangwa bishobora kuvurwa hakiri kare, ku buryo amahirwe yo kugera mu zabukuru ugakomeza kugira imbaraga zawe cyangwa ubushobozi bwawe bwo kumva byo birashoboka. Kereka niba uturuka mu muryango aho amatwi yabo akunda kwangirika kenshi cyane, ako akunda kwangirika vuba, nabyo birashoboka.
Yego. Tubutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro muri Isanga cyo kuwa gatatu cyita ku buzima. Uyu munsi turaganira ku bijyanye n'amatwi. Muganga twabatumiriye ni Dr. Kayitesi Batamuriza Mukara, akaba ari inzobere mu bijyanye rero n'amatwi, muhogo, amazuru, byose. Ariko uyu munsi tukaba tuganira ku by'umwihariko ku bijyanye n'amatwi. Reka tujye ku murongo wa telefone twakire Natanayeli Murekambanze. Uranyumva?
Ndabumva, ziya Amerika ndabumva.
Yego yego. Ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo?
Yewe ndamfite ikibazo.
Yego.
Ikibazo mfite nuko yemfise abana indwi. Ariko muri abo bana abashyika batatu bose babutse bagwaye amatwi, kandi aho mperereye urashobora gusanga nko mu bantu bageze kuva mu myaka nka 40 gushyika nko mu 70 ugasanga abenshi bagenda barazibye amatwi batumva. None ko numva mwatumiye umutumire w'inzobere mu bijyanye n'amatwi, umuntu yakora iki kugira ngo abo bana bagwaye ayo matwi cyangwa abantu bageze mu zabukuru uko kuki kugira ngo ayo matwi yabo babashe kumva neza kugira ngo bigende neza? Nicyo nabazwa kuzijya Amerika.
Yewe uretse gatoya ko na muganga nashobora kugira icyo akwibariza. Reka mbanze nakire Sibomana hanyuma tukugarukeho akubaza yenda utubazo dushobora gutuma asobanukirwa n'ikibazo cyawe. Sibomana Ferdinand, uratwumva?
Yego ndabumva.
Yewe urahagana he?
Yewe ndi Busoni mu Kirundo.
Yego mu Burundi. Ikibazo cyawe?
ikibazo cyanjye nange ndafise ikibazo cyo kuba mfise ugutwi kumwe ko kubafu kutumva ariko ibyo bintu byaje jewe nkuze nashaka menye byoba byavanye n'akarere nkoreramo kusanga karimo abantu bakoresha ibintu by'amaradiyo n'amastudio ahantu bakorera birashika uko gutwi kugaza kuranga nkakoresha tije kote kugira nze ndakuramwo nkumbure utuntu tw'uducafu mugabo haragera igihe kukumva ikindi gihe ntikumve kandi iyo kutumva guca gutangura kuwunja nashaka sabe ubufasha bw'icyo nokora kugira ngo yuko nokorohe
yewe uretse muganga kubwire hari ibyo wakoze utagombaga gukora mu byo yamaze kutubwira
nta muti ndafata ariko ndakoresha tije kote kugira nze ndakurugutura nkumbure ubukuru gutwi numve ko ari bwo bwa bwarabiteye cyangwa nimba byaba byatewe n'urusaku rw'ahantu nkorera
okay reka gusubize rero iyo ako kantu ushyiramo ntabwo wagombye ugashyira muganga kayitese
yego yari cyo navuga kuri we kuba rimwe na rimwe yumva ubundi niyumve ni ikimenyetso ko bishoboka ko nta bumuga bwo kutumva afite kuko ku muntu ufite ubumuga bwo kutumva nabwo rimwe aba ari bwumve ubundi ntiyumve ni ukuvuga ngo ashobora kuba afite uburwayi kandi aramutse afite uburwayi ni amahirwe kuko uburwayi buravurwa ariko ubumuga bwanagwa buvurwa buhabwa twa twuma tufasha kurangurura amajwi kugira ngo twunganire kumva kwe rero kuba hamubabaza kubashyiramo tishikoto byonyine ni ikibazo nkuko nabivuze haruguru mbere dutangira tishikoto ituma wa mwanda winjira mu gutwi ugasa nkaho utsindagirwa icya kabiri gishoboka ni uko ntazi niba ibibazo byaratangiye mu bwana cyangwa byaratangiye mu bantu ari mukuru mu bwana usanga hari abantu bashobora kuba bararwaye impaha bakiri batoya ariko bakuze ntibabimenya kuko umuhaha ushobora kuba warakamye ariko wa mwenge w'ingoma ya ngoma y'ugutwi yagize umwenge wa mwenge ukaba ugihari uwo mwenge rero iyo urimo bishobora gutuma ababara mu gutwi no kumva ntiyumve cyangwa mu gihe hashobora kuba hatangiye kujyamo amashyira nubwo atasohoka ngo yabone haba harimo kumubabaza no kumva bikagabanuka yaba yakize nyine kubabara bikagabanuka no kumva bigasa nkaho byiyongera ikindi niba akunda kurwara n'ibicurane hari gusanga yuko abantu barwara ibicurane bakunda kugira ibibazo byo kubabara mu matwi kuko amazuru n'amatwi birakorana birahuza biruzuzanya kandi akenshi amazuru agemurira uburwayi amatwi ugasanga iyo ufite ibicurane n'amatwi agira ikibazo rero inama namugira ni uko yareka gukoresha tishikoto nicyo cya mbere kuko aba arimo gutsindagira umwanda kandi bishobora kuzamuviramo kubabara nta ngaruka zindi zikomeye zihari ariko bishobora kumuviramo kubabara cyangwa bikamuviramo kwangiza ugutwi cyangwa gusubiza inyuma ikibazo aho kigeze icya kabiri akihutira kwivuza bazareba mu gutwi barebe niba ari ubukuru gutwa gusa bazabuvanamo niba harimo umwenge bazamugira inama z'uburyo habagwa kugira ngo uwo mwenge ufungwe banamupime ku kigero yumviraho kugira ngo amenye ikigero ariho nitugira imana tugasanga ari uburwayi cyangwa ari ubukuru gutwa azakira biramutse rero harimo n'ubumuga cyangwa afite icyo cy'uko kumva kwe kwagabanutse hari ubwo byasaba ko ashaka kakuma kamufasha kurangurura ariko kuko nabivuze niba hari igihe yumve n'ikindi gihe ntiyumve ni uko afite uburwayi kurenza uko yaba afite ubumuga bwo gufunga kandi byavurwa
yego Sibomana muganga aragusobanuriye ikisubizo kirumvikanye hari icyo usigaranye cyangwa byose urumva bisobanutse
birasobanutse kuko keshi iyo nasamuye cyane keshi mu bihe by'amagiripe niyo kukunda no kuziba cyane
kandi byagufasha uri mukuru ntabwo wari byavukanye
nari mukuru sizo navukanye
yego urakoze cyane rero reka noneho dusubire kuri Nathanael urakoze cyane Nathanael uranyumva
ndakumva
noneho wakoze kwihangana tega amatwi noneho bagusubize ku kibazo cyawe wavuze ko ufite abana barindwi batatu bavutse bafite uburwayi ese ni burwayi iki ntibumva bavutse iyo ukoresheje ikintu cyo kubasakuriza cyangwa nk'uko muganga yabidusobanuriraga ntabwo ubona batumvise cyangwa bafite uburwayi iki
mubisanzwe no kwishure ndagenda ngasaba abantu kugira babashire kunuze ku ntebe z'imbere kuko nibumva neza kandi ko ndaraba n'ubwenge barakora n'ubwenge muri kubarakora neza kubera agenda bijanye n'amatwi rero amatwi arabandije aramenekazamo amashira ubiraje rero niko kubiragenda neza nibumva neza kandi abona ko n'ubwenge atari sawa.
Dr. Kayitesi mwamubwira iki?
Ego ndamwumva. Icyo navuga asobanuye neza ko bafite amashyira. Biratandukanye ko hari imiryango nzi ifite abana bavuka nka babiri cyangwa batatu bakurikiranye batumva, ibyo nabyo bibaho kuko ari za ndwara navuze zihererekanwa mu miryango. Birashoboka ko kuba mfite mwene wacu yenda utumvaga ku mpamvu zijyanye na genetics bishobora kuntera nanjye kuba ntumva cyangwa nkabyara n'umwana utumva cyangwa nkabyara babiri cyangwa na batatu batumva. Ibyo birahari bibaho ariko ibyo bitandukanye n'umuhaha. Niba abo bana bafite amashyira mu matwi ni ukuvuga ngo bafite uburwayi, gusa iyo butavuwe bushobora kumuviramo ubumuga bugatuma imbaraga ze zo kumva zigenda zigabanuka. Barisha navuga ni iki? Kuba ari abana barindwi nyine ni benshi birumvikana, kandi akenshi bikunda kuba mu bana batoya munsi y'imyaka itanu cyangwa ku myaka irindwi gutyo. Icya kabiri wasanga bakunda kurwara ibicurane none bakagenda babihererekanya hagati yabo. None muri uko guhererekanya ibicurane hagati yabo bigatuma nk'uko nababwiye ko amazuru yanduza amatwi, bituma amatwi rero asa nk'aho afite imbaraga nkeya cyangwa afite ibyago byinshi byo kurwara umuhaha amashyira agasohoka. Nk'uko nasubije mugenzi wacu wundi wabagize ikibazo, umuhaha uravurwa kandi uburyo umuhaha uvurwa ni uko hashyirwamo imiti kugira ngo ya mashyira akame. Iyo mashyira amaze gukama yari umuhaha utatinze kuko amashyira aturuka mu gutwi ko hagati, hari ugutwi ko hanze ukagira ku ngoma. Iyo urenze ingoma ni ugutwi ko hagati, warenze uko gutwi ko hagati arimo gutwi kw'imbere ariho ibibazo bijyanye n'ubumuga biba biri. Ariko ugutwi ko hagati ni uburwayi n'ugutwi ko hanze ahabarirwa ubukuru gutwa. Rero ku muntu wagize umuhaha ni ukuvuga ngo afite ikibazo mu gutwi ko hagati kwatumye ingoma imeneka, none ingoma yameneka kumva bikagabanuka kuko harimo umwenge imikorere y'ugutwi ikaba irangiritse. Umuntu ufite umuhaha rero iyo avuwe yamashyira agakamuka, iyo umwenge ari mutoya ushobora kongera kwifunga wonyine ugenda ukira, nk'uko umuntu aba afite igisebe kikagenda gikira ku buryo gisibangana agasubirana akaba muzima no kumva bikaba muzima ahazima. Ariko ku muntu warwaye umuhaha cyangwa umwana warwaye umuhaha igihe kirekire, ya ngoma igenda, mutekereze umuntu ufite igisebe cy'igihe kirekire kigenda gikura ari nako n'umwenge wo mu ngoma nayo ugenda uba munini uba munini munini, kuko ugenda uba munini ni nako kumva bigenda bigabanuka. Icyo gihe niyo yavuwe amashyira agakamuka haba hakenewe ko habagwa hagaterwaho ikiremo ku ngoma kugira ngo imbaraga zo kumva zongere cyangwa bwa bushobozi bwo kumva zongere bugaruke. Icyo nabwira rero Natanaeli ni uko yajyana abana kuvurwa bamurebere bamuvure amashyira arimo umuhaha ukire. Niba umwenge ari mutoya habongira amahirwe y'uko uwo mwenge ushobora gukira neza hakifunga, niba umwenge ari munini hashobore kubagwa kugira ngo hatungane. Ariko mu gihe bitaragerwaho byose nanamugira inama y'uko agomba kubitaho kuko mu gihe bakaraba amazi akinjira mu matwi abatuma za mikorobe zirushaho kwinjira hahandi kuko hari umwenge utuma imyanda igera ahita agomba kugera bigatuma bya bibazo bihora bigaruka. Rero ibyo yabyitaho. Icya kabiri iyo barwaye ibicurane agakora ibishoboka ko bahita bavurwa bagafatiranwa hakiri kare kugira ngo niba nta n'amashuri yari arimo icyo gihe kuba afite ibicurane bitamutera ibyago byo kongera kuzanamo amashyira bigasa nk'aho asubiramo yagize ibicurane yagize amashyira kumva byagabanutse yakize ibicurane biragarutse arakoroye hajemo amashyira gutyo. Rero ni ibintu bibiri yabakora na mbere y'uko yivuza na mugihe arimo kwivuza.
Yego,
abavuze ibicurane buri uko babifite abarindi ibibatera ibicurane nabyo birashoboka kuko ibibazo byane bitangira bije mu mazuru bitera bishobora gutuma umunyandure bicirane kenshi. Icya gatatu nabwo abarinde gushyira amazi mu matwi mu gihe barimo gukaraba kugira ngo arinde amatwi areke gukomeza kugira za mikrobe zituruka hanze zinjiramo imbere.
Natanayeli, wumvise muganga?
Umudogiteri namwumvishije, ahubwo no guhimiriza ababoza nka mama wiwe n'abandi n'abakuru babo kugira ngo maze baraboze neza barakwa amazi akajya mu gutwi. Hanyuma ikindi mbashije kumva ni uko abo bana kubitaho cyane, ndamushimiye rwose kuri umushinzi narindi. Hanyuma rero bashimye biriya mesaje bashyize uduha umurongo
yego yego, namwe murakoze. Twakire Desire Sabiyumva.
Ndabaramutse kutujya Amerika.
Komera cyane, urahagana he?
Ndabutubura mu Burundi.
Yego, ufite ikibazo, igitekerezo?
Ikibazo n'igitekerezo. Natanga kuramutsa uwo muganga mwaditse imirimo
ndeka rakumva
ikibazo cya mbere ukuvuga ndasomye ku kijya Amerika mbona abantu ni benshi barwara amatwi na cyane cyane abajeni. Rero ikibazo nkunda guhura nacyo ni iki, urabona hariho amatwi azana amakipe n'andi matwi umuntu ubona ntiyumva warandani mu mburo gutu niba ariko tubyita ukabona gusa tensisa niyatukiri ugabo. Rero tugengerewe kumviriza ukuntu watanze tretema yayo yuko umuntu ashobora gukorwa ijya tempa yagita ingorane bakayishyira kutuga mba nkiyumvira ikibazo twe turi mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere nibyo usanga icyo kibazo iyo tekinika idakunda no kubaho benshi nk'aba sipesiyalisite ku matwi isanga ari n'abake imwe. Ikindi kibazo kigira kabiri nshaka kubaza, kuki none oemezi bakamubangana batukora y'amatwi? Icyo kibazo kigira gatatu, kubera iki none ifata cyane cyane bagiye kubona ari abakene hagati ya byabyemezwe kumanuka? Nibaza ikibazo ese aya mayikutera abantu zaruka bishe ubu dukoresha kandi dukoresha telefoni yoyo niyo bari intambamye ku mazi. Ikindi udutije akoto umuntu akoresha mu gukora y'ubukuruzi hari n'indi tekinike
urakoze. Desire, hari ibyo tutabashije kumva kubera ko telefoni yawe irimo gucikagurika, ariko ibyinshi ndumva byaciyemo. Ndibwira ko umuntu ashobora kugusubiza, hari kimwe cyari cyamaze gusubizwa kijyanye na tisikoto urimo uvuga uburyo gukoresha mu matwi yayigarutseho, sinzi niba wari ukurikiye ariko waguma hafi kugira ngo agusobanure nda yakongera akagusubiriramo kugira ngo usobanukirwe neza ko atari nziza kuyikoresha. Muganga Kayitesi.
Yego, murakoze cyane. Hari ibyo ntabashije kumva, ariko icyo cya tishikoto icyo navuga ni uko tishikoto n'ubundi ntabwo igenewe gukoreshwa mu matwi, kubera ko nk'uko nabivuze amatwi agomba ariyoza umwanda wo mu matwi uri kubura, kuko harimo utwoya kubura umwanda mu matwi tuwusohora tuwuganisha hanze, none tukawuhanagurira hano hanze mu gutwi n'agatambaro gatose iyo umuntu arimo gukaraba. Rero iyo ushyizemo tishikoto ubutuma wa mwanda wasohoka gusa nk'aho urimo kuwusubiza inyuma, nanone wawusubiza inyuma ukagenda uhura n'uwundi ugenda usohoka ariko ugenda wirunda ukazaba agasozi kari mu gutwi kagatuma umwenge w'ugutwi uziba imbaraga zo kumva bikagabanuka. Hari n'ubwo bashyiramo tishikoto nanone ibona kenshi muri iyi minsi abantu bajya muri salo bakahabaha tishikoto ngo binjize mu gutwi bikorere isuku cyangwa bakabakorera isuku, none babikora ugasanga bavuye muri salo barimo kubabara mu matwi ko bwa gukuru gutwa babutsindagiye bukaba buryama ku ngoma bukababaye. Hari icyo wavuze ku kijyanye n'abajeni no kutumva n'urusaku n'amayekuteri? yego biragaragara kandi nkuko Eugenie yabivuze atangira imibare minini y'abantu batumva iragenda yiyongera cyane kubera umubare w'abasore nabwo ni abasore usanga akenshi bakoresha ekuteri cyangwa bajya mu tubyiniro turimo urusaku rwinshi none rwa rusaku rwo mu tubyiniro rukangiza amatwi kandi urusaku rwo mu tubyiniro n'urusaku rwo gukoresha ekuteri cyane nabwo kuzikoresha cyane igihe kirekire kandi kuzikoresha ku ijwi riri hejuru ijwi riri hejuru rero rituma twatwoya navuze tuba mu gutwi kw'imbere utwo twoya turaruha cyangwa tugapfuka none bigatuma hahandi twarushe cyangwa twapfutse tutagishobora kwakira amajwi bigatuma imbaraga zo kumva kwaho ngaho zangirika burundu ku buryo budasubirwaho niyo mpamvu rero ndimo kuvuga ko ku bijyanye n'ibibazo byo kutumva byari tugenda mu zabukuru ahanini tubitangira mu busore bwacu tutarinda amatwi yacu rero kucyashobora gukorwa ku mpamvu z'urusaku ni uko twirinda urusaku hari program iriho ku isi yitwa tega amatwi witonze ni ukwitondera amatwi yacu ni ukwitondera urusaku dushyira mu matwi yacu ni ukwitondera ijwi twumviraho ni ukwitondera aho tugiye tukamenya yuko niba tugiye ahantu hasakuza hari n'amategeko n'ubundi abuza urusaku icya kabiri niba ukora ahantu hari urusaku ni uko ubuzi yuko hari utuntu bambara mu matwi tugabanya urusaku kugira ngo rwa rusaku rw'ibikoresho urimo gukoresha rutagera mu matwi yawe kugira ngo bitayangiza rero wumve ko urusaku rwangiza amatwi rugatera ubumuga budasubirwaho usaba kwambikwa twa twuma abantu bambara kugira ngo bashobore kumva kandi turahenda niyo unadushoboye no kutugura ntabwo ari na ngombwa kuba ufite ubumuga kandi ushobora kubwirinda ibyo ni ikindi kibazo yabajije ntashoboye kumva ngo gisubize
ndumva byose mubisubije ahubwo hari undi wanditse ari Kigali abaza tese ni ibihe bimenyetso mpuruza witwa Fideli ati ni ibihe bimenyetso mbese umuntu byamugaragariza ko byatuma amenya ko yaba ari hafi kugira ibibazo byo kutumva
na bimenyetso mpuruza navuga bihari kuko akenshi kutumva bw'izabukuru kutumva ku mpamvu z'urusaku bigenda biza buhoro 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 ntabwo ari ibintu biza rimwe ngo bikubite kumva bihite bihagarara rero biragoye kuvuga ngo hari ibimenyetso mpuruza gusa iyo wumva ko utangiye gusubirishamo umuntu yavuga ukabona utarimo kumva nk'uko wari usanzwe wumva cyangwa yenda umuntu akakubwira ngo urimo urasubirishamo icyo gihe ni ikimenyetso kikubwira ko wenda hashobora kuba ari ikibazo wakwihutira kureba niba koko kumva kwawe birimo guhinduka ariko kumva ku mpamvu z'urusaku kumva ku mpamvu z'izabukuru byo bigenda biza buhoro buhoro ariko hari ikintu nifuza ko twitaho cyane hari ukutumva biza bitunguranye kandi nabwo tujya tubibona umuntu akakubwira ngo nari muzima nagiye kuryama ndi muzima ariko nabyutse amatwi azibye iyo bimeze gutyo nabakangurira ko ukibyumva uhitire kujya kwa muganga kubera ko icyo gihe hari ubwo haba habayemo indi mpamvu runaka yenda nk'amaraso agomba kugira mu gutwi atashobora kujyamo nk'uko bikwiye yenda wagize nka infection koroheje ariko kubera ko mu matwi harimo utugingo dutoya cyane ho bikagira ingaruka ikomeye rero icyo gihe bibaye bisaba ko wihutira kujya kwivuza kuko iyo uhawe imiti hakiri kare igihe cy'icyumweru kitaragera icyo gihe amatwi ashobora kuvurwa agakira ariko iyo utinze icyo gihe nyine ugira ubumuga bw'ubumuga bw'uko bitashiba bigishoboye kuvurwa uba ukeneye akuma gasimbura cyangwa kakunganira kumva rero ibimenyetso mpuruza ni iki niba ubabara kubabara byo birumvikana niba ubabara jya kwivuza niba uzibye mu buryo butunguranye jya kwivuza niba wumva yenda ushobora kuba utangiye kugira ishereri yendi ya muzunga nabwo jya kwivuza niba urimo kumva ko urimo gusubirishamo cyangwa abantu barimo kuvuga ntiwumve nabwo ujye kwivuza ni ibimenyetso navuga bigaragaza ko ushobora kuba ufite ikibazo mu matwi kijyanye no kutumva tugitandukanye niko kijyanye n'uburwayi.
Yego. Hanyuma se aba urubyiruko rero turimo kubona ko urubyiruko rugenda rugira ibibazo byo kutumva neza, kutabasha kumva kubera urusaku. Bo buri umuntu yabaha nama ki ntibatekereze ko umuntu ashaka kubabuza iraha bahare bikundira gusohoka koko, ariko babyakorwa mu ruhe rugero wabagira nama ki kugira ngo ururiye rusaku rw'ahantu mu rubyiniro n'ahandi babateraniye cyangwa se n'izo za ekuteri rubashe babashe kurinda amatwi yabo mubaha inama?
Okay, ubusanzwe ku bijyanye na ekuteri njya mbibona yuko muri hari za telefoni, iyo wambaye ekuteri ukazamura ijwi telefoni kubwira ngo ubu ngubu ugeze mu kigero cya volume ishobora kukwangiza amatwi. Rero iyo wahawe uwo muburo ariko ukawurengaho ugakomeza ukazamura volume, ni byiza kwibuka ko noneho utangiye gushyira amatwi yawe mu kaga. Ubwo ibyo ni tekinoloji cyangwa ni ikoranabuhanga ryaje ridufasha kurinda amatwi yacu, kuko biratubwira ngo ikigero ugezeho utangiye ku kigero kiri gutera ikibazo. Rero mu gihe wahawe warning cyangwa mu gihe wabwiwe waburiwe ngo ntukore ibi, ni byiza kubyumvira ntubikore. Ku bijyanye na ekuteri rero, ekuteri si ikibazo, ariko ikigero twumviraho nicyo kiba ari ikibazo. Tugomba kugabanya ikigero twumviraho kugira ngo tutangize amatwi. Kujya mu tubyiniro naho sindi bubivuge ko ari ikibazo, kuko buri wese afite ibyo akunda n'uburyo nyine yumva ubuzima bwe yashaka kubujyana. Ariko mu gihe ugiye mu tubyiniro, birazwi ko mu tubyiniro basakuza, hari utuntu twambarwa mu matwi dutuma urusaku rugabanuka. Ni ukuvuga ngo urusaku rw'icyumba urimo rwo ruri bukomeze ruvuge, ariko urusaku rwinjira mu matwi yawe uri burugabanye, kuko hari utuntu kudupamba cyangwa utuntu kuduplastike twambarwa mu matwi dutuma bigabanya uburemere cyangwa ubwinshi bw'ijwi riri bugere mu matwi yawe. Icyo gihe utaha amatwi ari mazima, nta n'ingaruka nta n'ibikomere ku bijyanye no kumva uba wagize. Muri make ni ukwirinda. Niba ushaka kujya kubyina byayo rwose, ariko wambare ibintu birinda amatwi yawe. Niba urimo gukoresha ekuteri nabwo wibuke ko udakeneye kumva kuri volume mugenzi wawe utambaye ekuteri arimo kumva ijwi urimo kumva. Niba ijwi ririmo gusaguka na mugenzi wawe akabyumva kandi rituruka mu matwi yawe, nibivuga yuko urimo kumvira ku kigero kinini gishobora kwangiza amatwi, nabyo ni byiza ko tubyirinda.
Yego, ndumva bisobanutse. Reka twakire Reverien Karasira, uranyumva? Ye, wiriwe neza, urahagana he?
Ndi Rwamagana.
Ye, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ngira mbaze inama icyo umuntu yakora kugira ngo arinde kuzagira iyo ndwara y'amatwi.
Indwara ni nyinshi,
ubwo burwayi bw'amatwi icyo umuntu yakora kugira ngo abwirinde. Kuko ibintu dukoresha kenshi cyane ntibishobora kuyatera, ayo makuteri, amatelefone, ahantu henshi nasanga hari ahantu wahora n'ibikwazo byatuma uyarwara. None icyo umuntu yakora kugira ngo yirinde iyo ndwara ni ikihe?
Okay, birasa nkaho yaramaze kubivuga mu kisubizo yaramaze gutanga, ariko reka ubwo muhe umwanya ngo aryo hasubiwemo cyangwa se nibwo birushaho kumvikana. Dr. Batamuriza.
Yego, murakoze. Yenda siri inyuma navuga yuko indwara zitera amatwi, nako indwara z'amatwi zifata mu buryo bwinshi butandukanye. Hari ubukana ikibazo cyo kutumva ku mpamvu z'uko wenda yavutse adashyitse, cyangwa yavukanye uburwayi, cyangwa nyine yanywa itabi yamutwite, cyangwa yanywa inzoga amutwite, cyangwa yashobora kuba yaravukanye umuhondo, none uwo muhondo ugatuma ajya muri kuveze harimo urusaku, harimo n'imitahago, ibyo byose bigatuma yangirika amatwi. Muri ibyo mvuze hari ibyo umubyeyi ashobora kwirinda n'ibyo adashobora kwirinda. Nana twajya mu mikurire, harimo ibintu bijyanye n'umuhaha akenshi bishobora kuba biterwa yenda n'ibyo dukora mu ngo zacu, hari ugusanga yenda rimwe na rimwe n'umwana dushobora kujya guteka tumuhetse turimo kumushyira mu myotsi, ubundi ugasanga nyine ya myotsi igatuma umwanya w'ubuhumekero ugira ikibazo, bigatuma amatwi agira ikibazo. Ikindi nacyo gishoboka, ni ngombwa ko twonsa abana igihe gihagije, kuko konsa umwana imuha ubudahangarwa buhagije bugatuma indwara z'ubuhumekero atazirwara kenshi nk'umwana utaronse. Icya gatatu ubwo nyine harimo ibintu bijyanye n'imirire, harimo ibintu bijyanye n'imikurire. Mu mirire nabwo iyo umwana afite imirire mibi bituma agira ibyago by'uko umubiri we ugira ubudahangarwa bugabanuka, akagira indwara zo mu buhumekero, akagira ibibazo byo mu matwi, bikamutera ibibazo byo mu matwi. Noneho mu mikurire hakazamo abana batoya bashyiramo ibintu mu matwi, yenda hajyamo ikintu mu matwi kikavanwamo kikamukomeretsa, cyangwa ibintu nk'ibyo nabyo ni ikibazo. Hakazamo ibibazo bya tishikoto, nabyo nk'uko twabivuze nabwo ni ikibazo. Mu mikurire hakazamo urusaku nk'uko twaruvuze, nabyo ni ikibazo. Mu mikorere cyangwa mu minezererwe yacu, nkakorera ahantu harimo urusaku ariko urusaku amatwi yanjye ntayarinda urusaku, cyangwa n'ikindi ntavuze kidashobora kwirindwa, ene gishobora kwirindwa cyangwa kidashobora kwirindwa nabwo mbizi. Hari imiti dukoresha nayo igira uruhare mu gutuma igira ingaruka mu gutuma amatwi yangirika, harimo nk'imiti y'igituntu, harimo za antibiotike zimwe na zimwe, harimo imiti ya kanseri imwe n'imwe. Mu burwayi nabwo nabwo navuze ibirwayi, uburwayi nka mugiga nabwo butuma amatwi yangirika, urumva ko hariho ibintu bishobora kwirinda, hari ibintu bidashobora kwirinda. Noneho wagiye mu zabukuru nabwo ugatangira kugira za ndwara zitandura, isukari, umuvuduko w'amaraso, ibyo bibazo byose bigatuma noneho akazamo n'izabukuru, nabyo bishobora gutuma amatwi yangirika. Ibyo bintu byose mvuze harimo ibitera amatwi cyangwa uburwayi bw'amatwi bushobora kuvurwa cyangwa bushobora kwirindwa, hari n'ibindi nabyo bitera ubumuga bw'amatwi budashobora kuvurwa cyangwa budashobora kwirindwa ariko bushobora gufashwa. Icyo turimo kuvuga ni iki? Ni uko tugabanya ibyago byose bishobora gutuma amatwi yacu yangizwa n'impamvu dushobora kwirinda: urusaku, uburwayi bw'amatwi, gushyiramo tishikoto n'ibindi bibazo nk'ibyo ngibyo, cyane cyane n'izindi ndwara nazo zirwarira mu kuba tutarakingije abana. Dukeneye gukingiza abana kugira ngo birinde za ndwara zikingirwa, ariko mu gihe yayirwaye nk'iseru n'izindi nk'izo ngizo bishobora gutuma amatwi ye yangirika. Rero twirinde ibishobora kwirindwa kugira ngo tugabanye ibyago by'uko igihe tuzagira bya bindi bitirindwa yenda by'izabukuru tutazaba dufite ibibazo yikubye kabiri ku mpamvu z'uko tutirinze twagombaga kwirinda.
Rwose reka mbashimire cyane muganga Kayitesi kuri ibi bisobanuro mutanze. Ibisobanuro murimo gutanga ni ibisubizo bisobanutse kandi biganisha ku kwita ku matwi yacu, ariko nanone uhereye no mu gihe umuntu ari mutoya yabaye. Twari dufite abamama baba bakurikiye ikiganiro muri uyu mwanya, rwose ndizera ko nubwo batahamagaye ariko baba bakurikiye, bakaba hari amasomo bakuyemo kugeza ubu baduhamagaye bose n'abagabo. Ndasaba n'abadamu mwaba mukurikiye rwose kuba mwagira icyo muvuga, mufite na n'ibyo mwabonye kubana n'imwe mpamvu bari hafi. Nkongera yenda ngaruka nshima cyane n'uriya mubyeyi Natanayeli wabajije, yumvise ibisobanuro avuga ko anyuzwe, ariko avuga ati ngiye kubibwira umudamu wanjye uko tugomba kufata abantu, uko tugomba kubitaho. Nabo rero mbisabire rwose, sabo ba mama, abakobwa, namwe mujye mwitabira ibiganiro kuko hari inama, hari amasomo menshi umuntu ashobora kungukiramo. Ikindi rero natuma abagabo cyangwa abasore badukurikiye muri uyu mwanya, musabe bashiki banyu, ba mama banyu, banyogukuru banyu n'abandi rwose bajye bitabira ibiganiro. Ubwo twizere ko mu biganiro byacu bitaha tuzagenda tubabonamo, dore ko tugenda tunabatumira n'inzobere n'abahanga mu bijyanye n'ubuzima nabo b'igitsina gore, kugira ngo namwe mubone ko umugore, umukobwa arashoboye, ntaho agomba guhezwa cyangwa se ngo nawe yiheze. Reka rero twongere dusubire ku murongo wa telefone twakira Bigirimana Justin. Uranyumva?
Ndabumva.
Urahagana hehe?
ndi muri Gitega
mu Burundi. Yego. Hanyuma ibyo maze gusaba wanyemerera kuri bo ntumikire se?
Sa?
Ibyo maze gusaba wanyemerera kuri bo ntumikire? Kuba mama, kuba bashiki bawe n'abatante bawe.
Ariko barakora ikigani dukoze twishyura ndabajya ntibitaye byerekeye amaradiyo
none
cyo kibasima niyo mpamvu ituma bajya kwishyura
none se Justin ko mwe mubona akanya ko kugira ngo mubikurikire cyangwa buse mwebwe biba byababujije kuba mwagira ikindi kintu mukora
turabikora ariko hari aho usanga barose akanya kitaye ikiganiro kanaza kubera icyubonye iki kivugwamo
cyangwa
kikwereke
nta kibazo nta kibazo ubwo udutangira ubutumwa ikibazo cyawe
nuza nawe ukora uburwayi bw'amatwi ni indwara kendera cyane ga mu Burundi.
Komeza
ni indwara mbona cyane ga mu Burundi muri ijya myaka iri hagati ya 15 na 35 nanjye niyo ndimo rero ubwo bumuga bw'amatwi igihe nawe bwarafashe haragera igihe nkumva neza cyane ariko ntazi icyo byaturutse ko yabonye ko bishobora guturuka ku muntu ashyira amayekuteri mu matwi cyane nanjye kubera ibikorwa mba ndimwo ayo mayekuteri nta mwanya ndonka yo kuyashyiramo ayo mpora nkoresha cyane ariko nshambona icyo kibazo cyarigeze kunshikira nawe kitarakira neza rero nabaze umuhinde ati yofatiriti yihe kugira ngo icyo kibazo kigabanuke naba atazi ingorane yaba yabitewe ku mbere.
Dr Kayitesi
murakoze. Birabaye kugira ngo afate umutwe uyu n'uyu kubera ko nk'uko nabisobanuye si ngombwa ko buri gihe uba ufite uburwayi bw'amatwi bumwe ushobora kugira yenda nka bubiri cyangwa butatu cyangwa impamvu eshatu ebyiri imwe zirenze zishobora kuba zirimo gutera ikibazo nk'uko nabivuze ushobora kuba ufite umuhaha ariko usanzwe ufite n'ubundi burwayi butuma utumva byo birashoboka. Icyo ndimo kuvuga ni iki rero? Ni ukuvuga ngo kuko nabivuze iyo amatwi yawe atarimo kumva ku mpamvu z'urusaku bisaba ko ureka kujya mu rusaku cyangwa urinda amatwi kugira ngo ashobore gukira. Iyo harimo umuhaha nabwo kuba harimo amashyira mu matwi amashyira ashobora kuba aturuka ku ahantu habiri navuze ugutwi ko hanze cyangwa ugutwi ko hagati. Rero kuvuga ngo akoresha uyu muti cyangwa uyu biragoye nakugira inama yo kujya kwa muganga kugira ngo muganga akurebere mu matwi amenye ngo ikibazo ufite ni umuhaha ni ibibyimba ibyimba byo hanze y'ugutwi se cyangwa ibyimba byo hagati mu gutwi kugira ngo icyo kibazo gishobore gukemuka. Ariko ku bijyanye n'urusaku nubwo twavuze ko urusaku rwica amatwi yego rwica amatwi iyo ugiye mu rusaku rwinshi igihe kigufiya amatwi ashobora gupfa iyo ugiye mu rusaku rukeya igihe kirekire nabwo amatwi ashobora gupfa icyo ugomba gukora ni uko ugomba kwirinda kuva ubu ngubu ukomeje kugira ngo umererwe neza nawe n'ufite amashyira niba ufite ububabare wareba muganga akakurebereramo akakubwira ikijyanye n'ikibazo ufite cyihariye.
Yego. None hari inama mu masogonda nk'icumi inama muri rusange rwose mwatanga twanzura muri kiganiro.
Ibibazo byo mu matwi bishobora kwirindwa nicyo cya mbere. Ushobora kurinda umwana akiri mu nda, ushobora kumurinda akivuka, ushobora kumurinda akura, ushobora nawe akuzashobora kwirinda kugira ngo azagere mu zabukuru amatwi ye ameze neza. Nicyo cya mbere. Icya kabiri, biranashoboka ko umwana ukivuka amenyekana niba yumva cyangwa niba atumva, cyane cyane wa undi we afite ibyago byinshi by'uko ashobora kuvuka afite ikibazo cyo kutumva. Icya gatatu, ibibazo byo mu matwi biravurwa bigakira. Icya kane, ibidakira bishobora guhabwa gutwunganira amatwi kugira ngo umuntu akomeze agumane bwa bushobozi bwe bwo kutumva bwo kumva kugira ngo ubuzima bwe nyine bukomeze bumererwe neza ntawugomba.
Ndabashimiye cyane rwose, ndabashimiye muganga Kayitesi batamuriza Mukara n'abatwari kumwe mwese, murakoze cyane, mugira ubuzima buzira umuze.